waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kulanti wanaagsan, maalin wanaagsan dhammaantiin, meel aad naga dhegaysanaysaanba. halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada Melbourne. maanta waa khamiis, ay taariikhdu tahay 15 January 2026, magacayguna waa cabdinuur ismaaciil. qodobada warka maantana waxaa ka mid ah: walxo qarxa oo laga helay jidadka magaalada Canberra, kooxaha diimaha oo walaac ka muujiyey sharciyada cusub ee loo samaynayo hadallada nacaybka, iyo Maraykanka oo joojiyey fiisayaasha soo galootida 75 dal. imikana warkii oo dhan. booliiska magaalada Canberra ayaa sheegay in 11 walxood oo qarxa laga helay wadooyinka magaalada 48 saacadood ee lasoo dhaafay. Anna Ronski oo ka mid ah booliiska ACT ayaa sheegtay in wadooyinka xaafadda Belconnen laga helay walxahaas qarxa oo ah pipe bombs, oo macnahoodu yahay tuubooyin lagu macmalay walxaha qarxa.
Police have been contacted by several members of the public who have located them, and police have located further devices through searching them.
Xubno ka tirsan dadweynaha oo helay walxahan ayaa la soo xiriiray booliiska, sidoo kalena booliisku waxay heleen walxa kale oo dheeraada kadib markii ay baaritaan ka sameeyeen aagga, ayay tiri. Kormeer Ronski ayaa intaa ku dartay in aanay jirin wax muujinaya in ay walxo kuwa la mid ahina ka jiraan Canberra qaybaheeda kale. dadweynaha ayay ugu baaqday inay feejignaadaan maadaama baaritaanku ku saabsan walxahaas ay weli socdaan. dabdamiyeyaasha gobolka Victoria ayaa ku baaqay in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo masiibooyinka dabka oo weli ka socda gobolka. isbahaysi ka kooban dabdamiyeyaal iska wax u qabsa ku shaqeeya iyo kuwa kale ayaa dalbaday baaritaankan kadib markii ay ku dabadbaxeen jaranjarooyinka hore ee baarlamaanka Victoria. in ka badan 410,000 oo hektar oo dhul ah ayaa ku gubtay gobolka, iyadoo ay burbureen 770 dhisme oo ay ka mid yihiin 282 guri. khasaaraha ayaa la mid noqday, baa la yiri, dabkii Black Saturday ee sanadkii 2009, kaas oo sababay dhimashada 173 qof. hogaamiyeyaasha qaar ka mid a kooxaha diimaha ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo codbixinta wax ka bedelidda lagu samaynayo shuruucda la xiriirta hadallada nacaybka. sharciga qobyo qoraalka ah ayaa la filayaa in laga doodo Isniinta marka uu baarlamaanku dib u furmo si ka horeysa jadwalkiisii caadiga ahaa maalinka Isniinta. sharcigan ayaa lagu darayaa difaac u ogolaanaya dadka si toos ah u soo xiganaya qoraallo diimeed, iyo sidoo kale qorsho lagu dejinayo hab mabda'aysan oo lagu qiimeeyo falalka kicinaya nacaybka jinsiyadeed. baadariga kaniisadda Anglikanka Michael Steed ayaa sheegay in ay isbedeladan ay abuuri karaan jahawareer ku saabsan qeexitaanada wax lagu tilmaamo nacayb. dhanka kale, gudoomiyaha golaha imaamiyada qaranka Australia Sheikh Shadi Al-Suleyman ayaa isna sheegay in uu sharcigani sababi karo in hadallo hore oo sharci ahaa hadda lagu dabaqo sharciyadan cusub oo halis u geliya cidii tiri in la ciqaabo. wasiirka arrimaha gudaha Tony Beck ayaa u sheegay Channel 7 inuu aaminsan yahay in ay xukuumaddu gaari doonto isu dheelitirnaan saxa. dowladda Maraykanka ayaa joojisay ka shaqaynta codsiyada fiisaha soo gelidda ama soo galootida ee ka imanaya 75 dal. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo uu hogaamiyo xogeyaha arrimaha dibadda Marco Rubio ayaa sheegtay in saraakiisha qunsuliyadaha lagu amray inay hakad geliyaan codsiyada fiisaha deganaanshaha joogtada ah ee green card-ka la yiraahdo laga bilaabo 1-20 Janaayo. dalka Ukraine ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ku saabsan waaxda tamarta kadib weeraro isdaba joog ah oo Ruushka ku qaaday kaabayaasha korontada ee dalkaas. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inaysan jirin tallaabooyin ku filan oo wax looga qabtay khasaaraha weerarada ka dhashay isla markaana ay ku dhawaaqisay xaaladan degdegga ah ee sii doonta mas'uuliyiinta ikhtiyaaro iyo dabacsanaan dheeraada warkiina maanta oo Khamiis ah intaas ku dhan yahay
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.